No mo tire den gondi yamde joy yabora ke mintaji chapande tati kibaruji modon do dande studio kalangu ko Omar Hamad Janga to do masinaje den gondi Mustafa Ayuba nani ko e majji tonto batu Dakar do jonde jam portal e denago horejo leddi Niger wadi tayka ke modon do filla rafka jarande denago tawado der Sahel nani ko wato milioji la soji didi e didi cede sefa dun woni dimma cede drogam mo police ji agades nangi e hollude hande subana o yade to ardibe house be region nani yewtere meden fidino hande yata na halo no tiga dage wadirte yade to maudo fedde rewbe hawjibe filla gollal juude departement mo doganduji kore jamirte mo yerno kalino e der koy kibaruji meden pelle bibbe bombe be sahel bi ana alsilama ko jidi de be ngala fu hujja ko hollata be alsilama be dum woni taykaaki ki mohammed bazoum horejo leddi meden niger wadi hollude kengan to batu hawrinde leddi duniyaru do filla jonde jam portal e denago gaddo to enda dakar ko bandi min wadi musa san sumana masay paminanimbe
Mohammed Bazoum holli wiide ni hono kulantereje jaman kay woni ko hokki lawol pelle felloje gonde le Sahel de endan mawnina golleji mudun em be kebi gollitirde do fi kokondiro kabaru kanyu e malfaaji mawdi sane dundudo lawol rejoji jiato endan Libi fahan nokkuje de alaama no waini endan hokki be sembe sane ladde no wodi nokkuje godde fuccu koori dun sabi e be gollitira porporoje nokkuje de endan be jallaw be nata labi no sewiri fu tawine kaydu sogeje leydi din are mu en duno endang hetta tokka labi be tokkodi enam Mohammed Bazoum o beediti wiide kasendam nokkuy to kangeje basete no enda be keba jawdi be keba du konnan jawdi e lay nguikaaji dabaji ko be ngatta dun endam hawtaade itte ko be ittinto himbe tawtebe nokkuje den enda fu do moteje mabbe den ngon be nja e be ngada golle de fu Mohammed Bazoum o wi wajibi yaade e lay den endam daro fa wodam wadde dabareji kesi lati no yaada e nokkuje den endam kanyo jamaane o endam gabbatte heba e keba jalagal har mabbe don enda
Al Kamisa bitido no fedde kura ruzi mo region Tilaberi sigili ekintinole yade ko watto modi babe no gaybe departement belle yara bani bangu e filinge be du ekintina kenana do gollal mballobe be fedde kura ruzi kambe labi golle mu malam Farouk Seku walewal modi bo on famini Saidi Abdou Winditan ko andi do maccu
Imbe kauri o jangi nobe modib elima mibe gamfamtinde jama are de endan golle debe tawda der jahangal mabbe gal endan do der redu leedi meden mana jahangal mabbe gal du kan woni hollude himbe neddaku neddo fudu hebi sadornam e adan jom e ballira dum balural tawa chaka himbe e galana o be galana o to himbe fu no potuno hema walirde himbe du do labi neddaku wala suka wala mawdum dum woni ko be ardini to be gi'a fu arano puddudo golle mabbe de enden der duniyaru leydi mum noni mum kan hiete do liliol mabbe gol enden noni mabbe de du de tuba koobe hauta gamde tuba koobe de enden ni bafe mum didi den pota ide jutodiri tawidu de mu en bafe de enden funu putuno noni mabbe de julbe den leru woderu wadana ide tawadu do loreji mabbe loktoroje mabbe e are mabbe fu
motiga doktor kwarega de jineega
Sai ko tento enda Agadez police be region Agadez handen subana onon kolli ardibe hausu region on elami be fina tawa gineji drogue ko be njabi der natirde gallure den ko cede mu ummata kona milioji la soji didi e didi cede sefa yeru no Ali Akilu mawdo sadusi kawji do filla durvidi gol enan nun gol gineji njaru njaruji bondi der Agadez tilla Ahmad yewtide makko
Les produits saisis
der arena ngade den no wodi ha ko tabo wiwi no wodi ledde makka no wodi du fa hande neba makka fa warde laso ego lewru september hitane du ujuna didi e laso ego tagge tabakani keme didi e laso e joy kan won ko nanga der loregom wonde no faitawa der lore goto kadu fa hande min tawi kiloji joy ledde tabakan min tawi du fa hande faanugom wodudu neba tabo wiwi ka endan mililitri ji laso sappo e jetati lewru october hitane du ujuna didi e ego min nangi tagge taba hemre der loregom do lawol wurtorde faadir ko do lawol yade zender min gadi nangande didigom fere fere
route zender
nimɓe jeɗɗo kamɓe woni ko danga nder filla mburtaki kikawrital dente pelle jinganojo ɓiɓɓe leydi anni wadde 5 décembre ko kaɗa yeruno mawɗo ngal dental wiri o wi'i kegam wakkati no o nodduno hokkoɓe habaruji ɗo nder ñamay Michael Zodi o fammini e wiide fey joni ɓe anni wadde mburtaki 12 lewru décembre gara o yaade nder région ji leydi Niger fuu no foti. Michel Deji yehi fottoy e noddol kibaro
fayande 11 jamma janggi nden wonde ko kiitotoɗo o wurtini haala wiide ke mburtaki amin ki haɗama nden min pamtinimo o faama ke min ngala fo no min gaɗa ko himɓe fo nana wurtagol amin go wala ɗon ɗum saabi hewɓe nanayno kabaru ende fo wurtake faa ko welay min waɗi e majjum jaade saabu jeɗɗo mabɓe fo nangama latiɓe heɓa kabaru on feyi ka noon fa han minen gon minen teltina e dow sogueji leyɗe janande dilla hokkita e leydi meɗen ngal leydi men Niger leydi no rimri ndi hoore muɗum woodi sogueji ɗi du kondan no mbawirende leydi ndi e ko ta e leydi ndi fo ɗum du kondan golla gomnati leydi meɗen Niger no de min accay fa hande saabu min gomi nen cigilo fa min gaɗa wurtagol kesol gongol ko laati région ɗi fulɗo no sigilo fa no woɗi 12 lewru décembre nde min garta wurtaki mawki en
nder lawol ɓoytirde joppol l'école fuudu yaade to cukalo nde o waɗi ko région maradi jeɗɗire ƴaɓɓine nde sigili hawri tere e halde dow o saɗorma Abdou Salifu directeur kawjiɗo filla dandeji pamari nder département d'Akoro fammini bandimin Oumar Adamu do majju.
La restitution donc porte sur le contenu du forum.
Andi nore den enden no haala do botu joɗa haale gaɗamu ɗum misali har ko darata filla heɓande boppoɓe jande lokkol mum en mosola na ko watta ɗum ɓoytira heɓande du fa hande en mosola ko watta cukaɓe jangoɓe no itte lokkol misali classe 1-2 nder janguirɗe collège koje suuji hono pelle saroɓe kawjiɗe filla jande lokkol département d'Akoro e Bermo fu gari to batu joɗa haalegu pelle ɗe du fu yimɓe en kollama saɗormaji ɗi endan kamɓe du ko watta de ni ɓe coƴƴake ɓe pillano bandiraɓe mabɓe tawaɓe nder koyesuji ɗi endan kam fu e saroɓe cukaɓe jangoɓe jande lokkolɓe ko watta hano nomi haalirno ɗum mosola saɗormaji ɗi endan fu keɓum fudu misali mosola saɗornam burtaki jande sukaɓe rewɓe jangoɓe jande lokkolɓe endan
particulièrement les élèves filles.
Nder lawol battu ñalande ittanande leydi adunankoje gam nimɓe larɗuɓe ko waɗa 3 décembre bittiɗo to suudu fina tawa leydi amérique mo gallu ñamey hiro yimoɓe waɗama ton mawde ƴaɓɓinde nde jas 1 ɗum woni bongujo tawaɗo ndu torkoru muɗum mane mbiye velo muɗum mo koyɗe 3 yeeso jamaare o waɗi tindinol kotta tawe ɓe joppi piiɗe bara e tewtude golle ko waddanta ɗum en ceede hano gollal juuɗe noon Olivier Asogba wi ye yewtidi e woɓɓe maɓɓe famminirɓe hanoni
min beltake sanne ɗum woɗi dow keyrol jimoɓe garɓe kolli ñeñal hokkimin lawol ko womi
ɗohunde ko woɗi noon sanne gues 1 o no hani hokkede sembe laatiɗo neɗɗo larɗuɗo e wadde gollal lobbal mi watti dande yahde e nimɓe larɗuɓe ɓeya to tokka dow koygal makko laaru wona ko neɗɗo nefante gammum no hanana durwito hollude ko laati hen
minen himɓe leydi espagne no wodanimin nafaka min nangana himɓe goduɓe laaru gam ɓe keɓa lawol ko naati nder muraduji ɗi himɓe gatta fijo go woɗi hawtade e jimoɓe holluɓe bawal ɗum ɗo no hollan ko himɓe fuu no go'o handa ɓurdodirol heɓo caka himɓe ko handi woni ƴeewe ko hawti himɓe
nogay e jeegon de novembre yaade 5 décembre noon ɗo nder ñamey battu lawol 12 lumo kollol gonglal junngo ko wite sa fem waɗa nder lawol majjum duni warɓe to ngo lumo kollol ɓurondirol waɗi yaade to ɓurɗo wawde kulle hano biyeteɗo madame hasiya guntu debbo ɗum woni keɓɗo mbar jaari laatiɗo sañatana daage holli bandimin nana hadisa sando majjum
nder lawol gol golle bali kan gaddumi ko gaddumi ɗum dow mi nani belɗum mum gam mi heɓi jamaku mi hokkama 1000 e talki manoje ɗe mi hokka fara ɓangere ɗenɗon min woni arano daago kan cañumi mi feɗimo mi watti hotollo e maggo gattumi tisiji e maggo laati hano parterre daɗɗeteɗo nder suudu gammi tigaɗe guri mo giɗa ɗo fuu holli kulle mum tewtewru gaɗaɗo o neɗɗo wawta naati nder tewtewru du sayde joomum no wodi tendere hoore mum ko hollata kulle mum gaɗa gallu ñemey wuroji ɗin fuu no wodi laawol gaɗa tewtewru du golle junngo kewɗi goodi
leydi Niger taika kiyam dow leydi majjundi ɗum woni inde dewtere heyre nde suka ummatore biteɗo Nasiru Dodo mbindo dewte waɗi kollol mayre du jeɗɗire wittine nde woni ko waɗa ton nder jangirde université Abdou Moumini Diofo mo ñamay bandimin Michel Deji yeyi fottoy e o batu.
Mi takki noon mi ƴewtini no mara leydi meɗen fuɗɗiranu faa warde hannde e giiɗe an du leydi meɗen tawaaka dow laabi yahdu yeeso lobbi laabi ɗi jara en yeeso ɗi du hannde en joofii ɗi gannde en daarini har ko daarata laabi maral démocratie lobbal laabi keɓol hoore mum en tawaaka dow baa gootol maral leydi meɗen hannden ni no tawa nderno baa ardiiɓe hannden ɓe endam gala ñeñal majju hannden du ni de en daari rafike ƴoro hakkillo fukkingo ngo endan tan heƴi neɗɗo faama ko ɓe gala ñeñal ngal enden démocratie maral mum hana kan woni o mara jiɓɓo hokka o to ko mosala on du heɓo to sayde ummatore de enda ummake tittinkinake faa wooɗi yimɓe politique yiɓɓe ɓe enda mbawa jaari leydi meɗen ndi enden yeeso
à la base de nos problèmes.
Soy garten e yewtere meɗen pindinol nder département Doganduchi région Dosso gaɗol tigadage kan woni golleji ɗi rewɓe waɗoɓe hano mbi'en wonƴitagol kulle wadde ɗum ñamri ɓuri wadde madame Ibro Hawa Dodo ardiɗo fedde rewɓe waɗoɓe gollal jungo nder département mo Doganduchi wari hollude are muɗum to lumo kollol ngol wiitengo SAFM puɗɗuɗo nogayi e jeego novembre yaade joyi lewru décembre bandimi Rabia May Kano yewtide e makko
nokku luumo o kollol kulle ko rewɓe watta ko wiyete sa femme ɗon won tomin tawi mbiteɗo mada Iro Hawa Dodo jeeya kana Doganduchi région mo Dosso no jooɗi ɗo siégi no jogui ɗo kono horde no irta tigadege muɗum omo hebbina ko poy pamaro e goɗom Hawa Dodo ono holla en no wonno waɗa ko heɓa tigadege on
deni min coodi birigui ɗin min jarantana ɗum nokku to sokketi deni sokkama ƴare wonni fa woɗa haage moƴƴine ƴartite kaden jonkay yaari e machine nike deni nikkinama den ko min gatta ɗum nder koppuji to ni tigadigue on waɗirti
caggal hono laawol ngol o hollingol endan ko watta ko tawi tigadigue on wooɗi sanne to sey tawe giriji ɗi endan juɗama fa wooɗi gadan ɗan du ɗum no waɗa jaati ndesa majji ɓooya sanne nden noon sey golle lobbe waɗe ko ɗum fondito fa ɗum woɗa yeruno Hawa haaliri
deni a haagi biriji ma fa wooɗi to tigadigue ma no wooɗa deni biriji ɗin hukki dow to fu a tawtana tigadigue ma no ɓawlanno min kay deni mi waɗi tigadigue am no waɗa lebbi jeego o ɗum waylaki deni accama no firti fu no waɗan ɗakkere gon o wattatake diyam dow gam no laatoto nebban deni diyam wattama no tirti ɗum bonani tigadigue amin mo Doganduchi lobbono gam min kawdirta ɗum he fuy
madame Iro Hawa Dodo ni lay gollal giriji ɗi endan caggal tigadege o ono wodi ko o watto hen fa hande kam woni ittugol nebban giriji ɗi e hoore muɗum e waɗugol kuli kuli kano woni kanko Hawa o wi ko ɓuri nawdeɓe hande ni woni giriji ɗiɗi ko nan no tiiɗi sanne nder luumo
minen jetta Allah gam min keɓi barke tigadigue e nebbam hikka biriji caadake sanne gam sakuru ɗumin cotta 2,400 hannden walana 4,000 to no waɗi funi neɗɗo heppata seɗɗa
cottol ara ɗeɗo ko ittete e giriji ɗum wonno golla maɓɓe ngal mo ganduɗo keɓe nder muɗum kamɓe rewɓe jaaɓe région mo Dosso bakotado hannde nde endan ni hono giriji ɗi endan no tiiɗi sanne nde haɗay wakkati fuu a tawan tigadigue on endan himɓe nawtoro ɗum nder nema maji muɗum en
ɗawon to kibaruji meɗen fulfulde tili do inde Asumane China walluɓen koɗi kibaruji jotti e Ayuba Mustapha gonan ɗo kan dow masinaji joni wala fo ko mbawɗen wiide sana mbi'e mamma ada waddan ko ɗengal hawsankore yamde joyi e mintaji capanɗe nayi e joyi kirtan to jam hirti